The following is a song played on a malimba.
Thank you.
previous pieces were played on a malimba by Mwanzayaje, the son of Mpoli, in Isyesye, in March 1963. The instrument that he was playing had pieces of metal mounted around the bars that are plucked with the fingers. This accounts for the tinkling sound that you hear that accompanying the melody. The entire instrument was mounted inside an old battered sufuria with a hole in the end, I imagine to give better resonance. The following piece is played by Mwanzayaje and sung by Past, who was the son of Mwanangwa, also from Isyesye, who was just standing around and became more and more engrossed in the recording machine, finally started singing with Mwanzayaje's playing.
Yeah,
The following is a recording of the empeta held after the funeral of Umbuelo on Sunday, March the 17th, 1963. The bells that you hear are tied to the shins of the men. The rather ch-ch-ch-ch-ch-ch sound that you hear are iron anklets worn by the women. The empeta itself is the low horns that you hear occasionally during the performance. Actually, attending the dance itself, you hear the empeta much more clearly. Somehow during this recording, it's been obscured. The sound has been obscured largely, partly because I was standing near the women during most of the performance. There are two drunk men whom you hear occasionally talking to me and making rather more noise than the rest. Actually, this is only a brief segment of the dance, which lasted about 3.5 to 4 hours, completely in the same vein.
Thank you. following is recorded at 1 7/8 inches per second. Turn to 1 7/8 inches per second. The following will be a ceremony to stop the rain held in the Iganjo at Isyesye on the 7th of November, 1963. Testing, testing.
Maanyi jiwezi ya sere huwa uwerusi nongwa za kujiano yinza jengu jotonga. Mani, not a second name.
I'm a Mueso, whom well, I'm a Mueso.
Mani, Ganga, where you are, you know, you know, you know,
you know,
Young is if I won't gain it. Abantu Ha, I'm going to get a Neza intambi gonile muyange pepe buki gonile numukyanye marabo muyange pepe buki goni ntambira doko tasi patapoto
yali bungu meza mu
Wenza veteshe,
kuchigamba semalenge yo.
Ujwaila wanisi.
Waila wanisi. Na semalenge yeme. Utatu walue mwa wana 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 wana
Ashenge.
Ashenge wana 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 wana
Awe si kuhu ita yangena hova hova.
Na 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 mwenye.
Mwikana je.
Mwaka kutoika. Ata nishi ishi kuhu hitibi. Anda hali tuli yanga na kati yanga.
Oji hali wanda la hanzi ya hafui yeshi wanda hapya.
Ufala hili na
hapya. Habe hiyo. Hali simalize.
Weka hantu. Hava hanzi ya hafwa. Ishi wanda hamu havo. Ya wamu na mwenye tuwe na huu yanga je.
Sebele na kini.
Ewe baba na mwishi mbe simalize ndiyo. Ewe kole.
Eji mbezi suye.
Mbezi suye
ashe mbezi. Kutonde l
Amanga kuhikambo mamengo, wasira kumenile.
Tivombe.
Tivombe mamengo, wewe, wakati kambilo, wakati semale.
Wenda weka, tawa yuweka, basano.
Fedile, wakati kambilo.
Tapewe.
Wango, mamende, mkani mingo.
Kasi masanza we.
The following will be the dialect of Kisafwa spoken in Ilungu. This area is to the southeast part of Usafwa.
Vyote. Vyonde. Vyonde. Na. Ne. No.
Ah, no. No.
Nyama.
Ehan. Ehan.
Majivu.
Erota. Erot.
Nyumbani.
Kukaya. Kukaya.
Mgongo.
Ehosi. Ehosi.
Kibaya.
Shivivi. Shivivi.
Ganda la mti.
Ehonda. Ehonda.
Kwa sababu.
Vole vole puyua. Ndi chiputuga vole vole. Poposhi. Poposhi.
Tumbo.
Vyanda. Vyanda.
Kikubwa.
Shigusi. Shigusi.
Ndege.
Inyunyi. Inyunyi.
Kuuma na meno.
Kiruma. Kiruma.
Cheusi.
Shiru. Shiru.
Damu.
Edanda. Edanda.
Kuvuma kwa upepo.
Kuvuma.
Kuvuma kwa upepo.
Kekoba. Kekoba. Kekoba.
Mfupa.
Ifupa. Ifupa.
Kuvuta pumzi.
Kinunzia. Kinunzi.
Kaka.
Eh?
Kama vile kaka yangu.
Oh. Ala. Okuruwane. Okuruwane.
Kuchoma na kisu.
Kirasa. Kirasa.
Mtoto.
Omwana. Omwana.
Nguo.
Umwenda. Umwenda.
Wingu.
Ibingu. Ibingu.
Baridi.
Ihala. Ihala.
Makamasi. Makamasi.
Mahororo.
Ifunyo ni
kama. Ifunyo.
Makamasi mbuba.
Ifunyo.
Mara mbili.
Ifunyo.
Kuja. Kama vile ni.
Kiyenza. Kiyenza.
Kupika.
Kitereha. Kitereha.
Kuhesabu.
Nantere.
Kitereha. Kitereha.
Kuhesabu.
Kibazia. Kibazia.
Kulia.
Kerira. Kerira.
Kukata.
Kidumula. Kidumula.
Kucheza.
Kianga.
Kucheza.
Kiyemba.
Kiyemba. Kiyemba.
Siku.
Isiku. Isiku.
Kufa.
Kefwa. Kefwa.
Kulima.
Kerema. Kerema.
Kichafu. Shichafu.
Shichafu. Shivivi. Shichafu. Tuko shichafu.
Yasema shichafu.
Shichafu.
Mbwa.
Embwa. Embwa.
Kunywa. Kama vile maji.
Kimwera. Kimwera.
Kukausha.
Kijanika. Kijanika.
Kibutu. Kama vile kisu. Kibutu.
Akikati.
Shibunyufu. Shibunyufu. Shibunyufu.
Vumbi.
Nkondi. Nkondi.
Sikio.
Ikutu. Ikutu.
Dunia.
Inzi. Inzi.
Kula. Chakula.
Keria. Keri.
Yai. La kuku.
Ijinza. Ijinza.
Nane. Nane. Kama vile vitu nane. Nina vitu nane. Nina ng'ombe nane.
Nana kuonde. Nana kuonde.
Jicho.
Iriso. Iriso.
Kuanguka.
Kegwa. Kegwa.
Mbali.
Tavi. Tavi.
Mnene.
Mvirima. Mvirima.
Baba.
Dada. Dada.
Kuogopa.
Kiogopa. Kiogopa.
Unyoya wa ndege.
Oh, magara. Magara.
Vichache.
Vidodo. Vidodo.
Kupigana.
Kihomana. Kihomana.
Moto.
Umoto. Umoto.
Samaki.
Inzwi. Inzwi.
Tano. Vitu tano. Ng'ombe tano.
Visano. 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 Ndaga. Ndaga. Ndaga.
Kuelea.
Kiemanya. Kiemanya.
Kuelea. Kama vile kutazama majini bali kuwa pale juu mwenye maji.
Handu wa kuelea kabu na shiru muenda guva la mwenye mwenye
mwenye.
Hepo tuga handu kwa kuembera mwenye.
Kwa kuembera. Kijembera.
Mara mbili.
Kijembera.
Uwa. Uwa la mmea hiyo.
Maua. Oh yeah.
Uwa la mmea uwezia tunasema.
Wala uwezia.
Sema mara mbili.
Uwezia.
Kuluka.
Kitomoha. Kitomoha.
Ukungu. Ukungu.
Tokea kwa makaleri pale Kikondo ile ukungu mwingine. Kama moshi.
Uruvisu. Uru. Luvisu.
Wayo.
Wa?
Wayo.
Urwayo. Urwayo.
Nne.
Zine. zini.
Kuganda kwa baridi.
Kiyoma. Kiyomesa.
No meteza.
Kiyoma mambi.
Kiyoma. Kiyoma.
Kupa. Kama kumpa mtu vi kitu.
Kimpera.
Eh?
Kimpera.
Kuzuri.
Kwinza. Kwinza.
Majani.
Amasanji. Amasanji.
Rangi ya majani. Indemba. Rangi ya majani. Rangi ya majani mnaita.
Rangi, rangi gani? Kijani kibichi kiswahili.
Sasa kisafo cha hapa.
Tuga amasanja moro.
Nchi wa kwanza rangi ya hapa. Kama shamamu, shamamu. Ndishi ya mananiga, kama tuka mazeru, ishe ya munga.
Tuga miru.
Kijani kibichi.
Miru ega?
Kijani kibichi kiswahili.
Kiswahili.
Au mkawe.
Hapana, sababu mimi mwenyewe sio msafa na hii kitafa na nimejifunza tu. Hii kama kwa mfano kama kiwanja tunasema. Yaani nyamhaki.
Sasa nyinyi hamu.
Kawanga na
nyamhaki.
Mhm.
Ah, toka masaa.
Ya hapo leo wapi?
Eh?
Hii togiri yolo. Togiri yeso de yolo.
Ah. Sasa ona.
Matumbo. Matumbo, vitu vya ndani mwenye tumbo. Matumbo vya muhaki
vya vianda
sema vya vianda
vya vianda vya vianda
nywele
isi
mkono
yeye yoyo
kichwa
itwe
kusikia
kitejerezia kiyovwa
moyo hapa
Epa.
Kupiga.
Kehuama.
Kukamata.
Kehata.
Hali gani? Hali. Tufanya. Hali.
We should leave out this.
Mia. Kama vile mia moja. Na ng'ombe mia moja. Mia moja mnaita katika kisafu cha hapa.
Mia yemo.
Sema ile mia.
Tuga mia.
Sema mara mbili.
Mia.
Mia yemo.
Kuwinda.
Kivwema.
Mume, mwanaume.
Onlumi.
Mimi.
Ani.
Barafu. Amna katika
ile huwa na mimi huwa.
Sasa. Sasa. Tugeza sasa.
Ikiwa au kama.
Shere. Shere.
Ndani.
Mukati.
Kuua.
Kigog.
Kujua.
Kimanya.
Ziwa la maji.
Isabaga.
Kucheka.
Kefeha.
Jani, kama lile ulioonyeshwa hapa.
Isanji.
Kushoto, mkono wa kushoto.
Kumongo.
Mguu.
Sinama.
Kudanganya.
Kisiova.
Kulala.
Kigona.
Kuishi. Kudumu. Kuishi au kudumu.
Ogogoro.
Yaani mnaishi na ala kuna kucha kuna vitu hivyo.
Labda hakuna.
Kuishi yaani mtu amekaa sana maisha yake.